الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما تند مجف قواشتي والله ويا الله أتند وانا ما تند وجي تتند ونشتند وشابكند tumuwanyagira Allah sebengera nokusasira ku nabbi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obuwangazi bw'edduniya butubuzaabuza naye nga butono emyaka gye tuyina oyinza obutakubisa kubeera ng'oyongezebwayo bw'oba oyina nkaaga tosuubira nti onoowangaala enkaaga endala safari bannaffe bagikutte twali nabo wiiki eyayita nga balamu olwaleero bali wansi wa ttaka bulijjo ebibagambibwa nti abuli waliyo ebibuuzo kati babisisinkanye naffe yesaawa yonna gyetugenda okukwata tubeere nga tweteekerateekera obulamu obwo فلا تغرنكم الحياة الدنيا وبلام الدنيا تبوبابوزا بوزا نبوبالابا كانيا ما تيكاغا الله تبارك وتعالى الدنيا بديكا بان اباينا مان ابالي ابا فوز نيولو علي روتي باتشاريو نفي tuzimbako bye tuzimba naye akaseera kagenda tuukanga gano amayumba agaliko gamenyebwawo dda bano basekamiro abawangadde emyaka wabeerangawo zimwamba ez'ettaka ez'essubi nga n'amabaati tegannajja ne bakulengeza amalwaliro agaaliwo mu 1900 1800 enguudo ezaaliwo abo nga nabo baalaba nti obulamu bwe balimu bwe businga naye olwaleero bwe tubitunuulira tulabira ddala abantu abawangaala mu mbeera ey'akanyego bw'omuntu okuvuga eggaali kuva e Kampala ng'osotta ggaali paka Masaka ogenda kubika ate n'ogisotta n'ogizza embaga zaabwe bazitunyumiza gwabanga mubisi na mberenge ne bajjayo omukyala agenda afumbe olwaleero ebiriwo tulaba nti fe abasinga naye abagenda okujja emyaka nga 10 tebalifumintiriza nti twaliwoko ku dduniya n'emmotoka zaffe zetuvuga n'amayumba gaffe getuzimbye ne standardi ey'amasomero abasoma tebajja kubifumintirizaako nti byaliwo kale Allah gambye nti obulamu bw'ensi tebukulabankanya bubeera butono bukozese bagwa mu nsobi wenenye mu maaso ga Allah tabaraka wataala asanyiwa amazambi gonna ne bwofiira ku zambi obeeraawo Allah okkookya oba okubeera nga akusonyiwa kale insha Allah twayingira ekikunsu ekyabaqadiyani abayitibwa abahamadiya abayitibwa abamiriza mirundi ogwayita twalaba ebifunda kwani yatandikawo ekikunsu ekyo ekyabaqadiyani oba abahamadiya oba abamiriza gemanya gaabwe agabayitibwa wabula balina sirogani oba moto yaabwe olwaleero gye batambuza mu nsi ey'okubeera nga bagamba nti love for all, love for all, nti bo buhamadiya bwagala buli omu, hatred for none, era tewali bo bwe bavumirira oba oli alina eddiini ye yakikulisitaayo oba yakikatuliki oba yakiseveni side tebalina gwe bavumirira bobali yao kibuliomu bamu aniriza eshono chikontana nenzikiriza eyanna maddala bobo yingi domuli yango guichibwa alwala walbara bani betuino kwa gala na bani betuino kuchawa katiboba nobachi sulika ni wagamba antitetuina kuchawa wabula tuina kwa gala guliomu bebaichibwa bahamadiyya bahamadiyya buno twa gamba bwata andikira mugwanga erya India n'omusajja eyali ayitibwa Miriza Ghulam Ahmad oluvannyuma lw'okuteekebwamu sente abasajja abangereza kuba obusiraamu mugwanga erya India emyaka nga bibiri bwali buyitirivu nnyo nga butonta mu India wabula abayudaaya abangereza tebaagalangako busiraamu kubeera waggulu kyebaava baasala amagezi ag'okubeera nga bayonoona obusiraamu indirect nga babwonoonera munda kyebaava bafuna omusajja ne bamuwa sente n'omusomesa engeri gy'agenda okubeera nga ayonoona obusiraamu obutuufu obw'abasiraamu bwe baaliko Miriza Ghulam Ahmad bwati yalondebwa n'asomesebwa abangereza ngeri ekitebe kyabwe ekyaba Hamadiya kiri Bungereza la shakka kiri Bungereza kyewandisuubidde nti obusiraamu ebungereza bukyogganyizibwa mu mawanga agabakafiri obusiraamu tebabwagalirako ddala tulaba kuma TV genda mugwanga erya Italy olaba abasiraamu kyebabakola nga basaala genda mugwanga erya German olabe Qur'an engeri gyebazookyamu genda mu America genda ebungereza olabe obusiraamu bukyogganyizibwa naye ate abahamadiya eri beegiriisa kuba beebamu tewaliwo njawulo wakati waabwe nabali era omuzungu mu byalwanyisa eri abasiraamu temuli bahamadiya aba bahamadiya bateekamu sente empitirivu kuba ye yabatandikawo okubeera nga boonoona obusiraamu munda mu bo n'omusajja oyo Miriza Ghulam Ahmad twalaba ebifundafunda ku ye bwe twagamba nti amannya ge twagalaba Miriza Ghulam Ahmad bun Murtadha bun Muhammad eyazaalibwa omwaka 1888 oba 1883 mu mwenda mu kyalo ekiyitibwa Qadiyani era mwemuva erinnya Al Qadiyani era nga yazaalibwa mu province ye Punjabi fil Hindi mu India ng'eggwanga abayindi bano bwe yamala okubeera ng'atandikawo ekintu ekyo twagamba nti yatandika n'okweyita nti ye mujaddidu abazungu bamaze omumuteekateeka nti yazze kubeera ng'azza bujja eddiini y'obuki y'obusiraamu nga olaba Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab abasuufi bwe bataagalirako ddala kuyisa mu kamwa kaabwe yadde ebitabo bye yawandiika okuzza aqiida z'abaana adamu n'okubagoba ku bid'a ne bamutuma nti mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'a obusiraamu e Saudi Arabia gye bwali bannabyafaayo bagamba nti bwali buweddeyo nga ne bawulama abaliyo tebakyafaayo bantu bye bakola ng'obosere ku bukomyewo mu Saudi obuyitirivu obwekimemete n'okuzuula mu ddiini ya Allah nga kwerigiisa mu Saudi kyewaava wavaayo omusajja Muhammad bin Abdul Wahhab n'awandiika ebitabo eby'aqiida ebyenzikiriza okutereeza enzikiriza z'abaana adamu n'asomesa enzikiriza n'okuradda bannabbid'a bonna gye baali n'abeera ng'obusiraamu bwakomawo kuntiko ulo musajjo yo rahimahullah rahmatan wasan ibudam nebutonta mugwange ya Saudi Arabia ati miaka jaita tugendo ulira kuno miriza ulama Ahmad na yali mu India agamba na yaze kutereza buki busiram kubuzzao yasanga mumbere nga yeyita mujaddidu thumma almasiha almawuda yalaba tekimala kweyita nti mujaddidu azze okuzzaawo busiraamu obujja n'agamba nti nze masiihu nze Isa nze Isa eyalaganyisibwa okukomawo thumma oluvannyuma neyeyita nabbi ow'ekitundu oluvannyuma neyeyita nabbi owannamaddala ero jabisanga kitabul mubin kitabo kye kye yawandiika ekyo mbeera efaanagana ku bwekyo twala binfaaye yafa bulwaddi bwa dysentery oba kolera oba enki embiro ezamuleeta omusaayi munyindo mukamwa n'okuyitira emabega Allah n'amujulula nga ali mu kyolooni akimanyiddwa nti omuntu waavaawo n'agamba nti ye nabbi alina kuziikibwa awo waafiiridde tebaamuziikayo era abamu bagamba nti yaziikibwa mu makbara gye bayita al janna wabula ng'ekigambo ekyo kiriko nadhar si kituufu nti waliwo makbara gye bayita janna limbo naye nga bagiyita janna kati mbu ye gye yakola atya gye yaziikibwa oyo miriza ulam ahmada kati insha allah olwali twagala tulabe ku nnamula y'obusiraamu ku muddu yenna abavuddeyo n'ayatula n'olulimi lwe kwatula bwatuzi nga tetululindidde biki biri ku mutima wabula n'oyatula n'ogamba nti oli nnabbi era ossibwako obubaka nti oli musajja wa katonda n'ebirala singa ekigambo ekyo kikusimattuka ne kikuvaamu katulabe ennamula z'aba ulama oba ennamula y'obusiraamu ku muddu yenna eyeyise nnabbi era nga tuli ku bakadiyaani oluvannyuma lw'okubeera nga miriza gulam ahmada yavaayo n'akyatula nti ye nnabbi waani ye nnabbi wa allahu tabaraka wataala era mbyafaayo ebinyumizibwa yali mu kalina ng'eno wansi abagoberezi be bakube baleekaana banyumya baleekaana kati okubazza okubakumaakuma basirike yayimirira waggulu eri n'abasomera aya y'owekitiibwa Allahu tabaraka wataala egamba nti ya ayuha allazina amanu abange mwabakkiriza la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi la tarfa'u temuddamu okusitula amaloboozi gammwe wali nabbi wa Allah nga kikyategeeza ewali ye nabbi waani nabbi wa Allahu tabaraka wataala waliyazu billah bada miriza gulam ahmada alqadiyaniyu annahu nabiyu yuhi ilayhi thumma annahu masiihu au mahadi omwaka gwali ku 1909 miriza n'atandika okubeera nga yeeyita nabbi erassibwako obubaka okuva ewa Allahu tabaraka wataala faqad khataba tilmiizihi Abdulkarim omu mubayizi bwe ayitibwa Abdulkarim yasoma khutuba fi yaumi aljumua ku lunaku olw'ejjuma wazakara fiiha n'ebigambo bye yayogereramu bye yasomesa abantu be yali nabo mu khutuba eyo yagamba nti anna miriza gulam ahmada mazima ddala miriza gulam ahmad mursalu min indillah mubaka yava ewa allah yatumibwa allah waliimaanu bihi wajib era kyampaka ku buli muntu yenna okumukkiriza nti nabbi waani wa allah onomuyizi wa gulam n'agamba nti wallazi yu'minu bil anbiya oyo yenna akkiriza mu bannabbi bonna abo allah be yatunyumizaako mu quran 25 wala yu'minu bihi n'atakkiriza mu miriza gulam ahmada bidhalika yufarriqu baina rusul nekitegeeza nti aba yawudde mbaki mubabaka ba Allah era nabasomera aya nagamba nti la nufarriqu baina ahadi min rusulihi suratul baqara katimbu obatokereza mireza nti nabbi wa Allah obo yaukanye kukukiriza bannabbi bani ba Allah kiriza kubamu abanota kulotya nota bakiriza ekibeera nti obujulizi obulaga nti omusajja n'abayizi be yasomesanga baali bakikakasa nti oyo ye nabbi waabwe mbu abatumiddwamu. Bwogenda majmuu lfatawa yagamba nti man iddaa nubuwa fahuwa kafirun billah, jinagwe katanda nagamba nti nabbi asibwako obubaka oba yaloose simanyi biki, fahuwa kafirun billah, tobuusabuusa abeera muki, abeera mukafiri yennamulako oyo yenna eyeyise nabbi. Kati mireza Ghulam Ahmad namula ye mukafiri alayhi min allahi ma yastahiqu, asaana kubeera nga Allah musaako ekikolimu okuvaawo neyeyita nabbi. Waman ittabi'ahu, era abamanyi ne bagamba nti yenna agoberera omuddu byabamuleetedde nti nabbi, naawe n'okkiriza nti ekituufu oli nabbi musajja wa Katonda, illa ayustataabu kujjako nga weenenyeza, fa inna tauba olw'ensonga omuddu singa aba yeenenyeza, attauba tajubu ma qabla, Allah akusonyiwa biri. Allah akola atya? Akusonyiwa biri. Sheikh yayongerayo n'agamba nti bwagaana okwenenya okukimenyawo nti si nabbi wa Allah kutila attibwa, bwe tuba nga tuli mu nsi ng'era muzabuki busiraamu, kutila attibwa. Fayajibu ala almuslim, kyampaka eri buli musiraamu, an yataqidu anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qatama an-nabiyyin, fenaabali wanutukkirize mbifuba byaffe nti omubaka nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qatama an-nabiyyin ye yaggalawo obwaki obwannabbi. Nabbi yaliwa yoyo Allah gwassaako obubaka namulonda, nga bwe tujjolawo obujulizi Allah kye yagamba nti Allahu alam haithu yaj'ala lisalatahu, Allahu alam haithu yaj'alu lisalatahu, owekitiibwa Allah yamanyi wa ani gwagenda okussaako obuki obubaka bwe. Allah yeyerondera bannabbi be, wabula si ntegeera y'abantu nti nfuuse nabbi. Allah yeyerondera baki ababaka be. Kati fayajibu ala almuslim, kyampaka eri buli musiraamu, si sunna nti kyeyagalire, wabula kyampaka kyatteeka, ay yataqidu anna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatama an-nabiyyin, okubeera nga ffenna tukkiriza nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye yasembayo mu bannabbi. Tuli wamu? Wa anna risalatahu khatamahu risalati, era nga n'obubaka Allah bwe yamuwa bwe bwakomekkereza obubaka bwonna obugenda okuva mu ggulu, teri bubaka bulala bugenda kukka ku dduniya. Fala nabiyyu ba'dihi sallallahu alayhi wa sallam, tereyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwakufa kwa mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Twandigambye yandibadde Abubakari ne babaitanga bakhulafa arrashidun almahdiyin, tuli wamu? Abasigiri tebayitibwa bannabbi. Waliwo ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti singa wanaabayo nabbi omulala yandibaddani Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, naye naye teyakyeyitako nti nabbi wani wa Allah. Kakati Allah tabaraka wa ta'ala tugamba mu Qur'an suratu Ahzab, ma kana Muhammadan aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khatama an-nabiyyin, bogenda mu bujulizi obulaga nti nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ye yasembayo omwaka gwe yafiirako n'aziikibwa, amawulire ne gajja mu kibuga Madina nga gannaku, era teri nnaku egenda kubeerawo ku dduniya okusinga ennaku eyaliwo ng'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah amujjuludde bwe yamala okufa sallallahu alaihi wasallam mu kisenge kya mukyala we Aisha radiyallahu anha Umar bin Khattabi n'agenda eri abasiraamu nabagamba nti siwulira yenna abika nti omubaka akoze atya omubaka afudde yeebaseemu nga bulijjo agenda kukomawo naye Abubakar Siddiq bwe yagenda n'abikkula ku mubiri gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'akakasa nti omubaka afudde tabuuse takoze ki tabuuse nga baganda bwe muyina ejjoogo tiwaswa ne kato babiri ne nakato bakola batya babuuka bubuusi kyate kabaka naye mbutafa agenze kuyigga kyagenze kuyigga ng'olwo otegeeza nti yakoze atya tiyafudde mbu ebeera nsobi okugamba nti kabaka afudde era ebeera nsobi okugamba nti waswa afudde eyo mubusiraamu tetulinayo muzannyo bwe gutyo owolidde Allah tugamba abantu kufa khalas era ne malayika n'agiyita malakul maut si malayika y'okubuuka malayika y'okukola ki y'okufa si malayika y'okugenda okuyigga bwali eyo ayigga ng'olwo otegeeza nti kabaka yakoze atya yafudde simanya agalamidde simanya sizo omukono ebibooziboozi ebyo kati Allahu tabaraka wa ta'ala tuwa obujulizi mu Qur'ani ma kana muhammadan aba ahadin min rijalikum kiswahili sijimazeeyo naye Abubakar bwe yatuuka ku mubiri gw'omubaka n'amunywegera n'amanya nti afudde najja eri abasiraamu n'abagamba nti abange amawulire agaliwo man kana yabudu muhammada fa inna muhammada qad mata tubategeeza Abubakar ka Umar kakkana omubaka afudde agenze naye yenna abadde asinza Muhammad sallallahu alaihi wasallam obusiraamu ng'obukola ku lulwe nti waali mukimanye nti oli afudde agenzi waman kana yabudu llah wabula abadde asinza Allah fa inna allaha hayyu la yamutu Allah waffe mulamu tafa era tagenda kufa waali mulamu tuliwamu ebitonde byonna bijja kuggwaawo ku nsi ne muggolo n'abali mujjana abaana abobuwala abali mujjana ba urul ain bagenda kufa malakul maut naye ekola etya efe jibolerulu yafudde dda isarafiru yafudde dda ate katifa abantu n'amajinni nga twafa dda limanil mulku lyawm lillahi lwahid lqahar olwaleero ani asigaddewo yaani ye Allahu tabaraka wa ta'ala nga tewakyali kiramu n'ekyo nga tewakyali kiramu nakitya nakimu hatta n'abamalayika abasitudde arushiye nga nabo Allah abasse kaakati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafa era obujulizi tubulina buyitirivu bwogendako e Madina mu muzikiti gwe entaana ekola etya entaana we ziri ziri mmeka ziri ssatu eno ya mubaka eno ya Abubakari eno yaani eno ya Umar bin Khattab radiyallahu anhuma kati nekibeera nti nabbi yayogera bino nga Allahu tabaraka wa ta'ala amusizaako n'amugamba nti ma kana muhammadan aba ahadin min rijalikum tabeerangako Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatawaabamu mumwe mbasajja walakin rasulallahi wabula nabbi oyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka waani wa Allah wa khatama nabiyin era yagaddewo chapta ya bannabbi n'ababaka bitabo byazingibwa kasita yatumibwa ebitabo nebikola bitya nebizingibwako era ye kenyini n'agamba nti buithtu ntumiddwa nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam wassaa n'ekiyama nga tuli buki nga tuli bulembe n'abasongera engalo ze ati abamanyi ne bagamba nti kyeyali ategeeza nti akaseera akabulayo okutumibwakwe n'ekiyama ye distance jemula bawa neno gap neno ye kiyama kuno kwe kutumi wakwani kwa mubaka anibagamba waluka gap banga liola verili wakati we ngalo zino kwe kutumi wako mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kasira katone kiyama chituke teri nabdi mulala na miriza buyavao na achei itanti nabdi nganolu waliru bacha chikiririza elaba kadia ni muzikiriza za vitugenda ziraba nganeka tibaina nabdi haba kule mbela kubabu baina nzikize gamba nchi varure singuri ya gamba nchi walwe uwetavu teye ita sheikh teye ita imam teye ita muallim achogere nchi yani ye nabdi kubaba wa hamadi ya wala vanti umutu yinaba ya gada sobulo kubera si kubera nabi chovate wa sobulo vumi lila ba pasta vuna wavane wa gamba ntiboba ntuba basajia wa katonda tiba sobulo chivumi lila kubaba umuli yangu ba gugula wala ganti bulimutu ava ya gada kwe ita nabi acheiti nenga wote itira ukafu wala na inaba kukiririza muna kugoberera kuba buli muntu yenna kyaba atandise wafuna abaki abagoberezi kicho la shak nawe kenyini wanonova one we wagula noga akati ninache entandiseo oja funa abagoberezi bakuwene sente kuba yo shaitani bwetu kati nono yafuna abagoberezi ne Allah tabaraka wa taala tugaye nti wa khataman nabiyyin abasilamu kimanyi nti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya gaddiu wan nabbi ayenu Allah ya jisa uluvanyi maru abantu okuvao ne ba kasukiriro mubaka nti zaidi mutabaniwe zaidi muche mutabaniwe iranga bagamba nti zaidi ibn Muhammad ti zaidi mutabani wani wa Muhammad okuva nti zaidi yakulira mu nyumba yo mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati Allah na chimenyo na ganti ma kana Muhammadan aba ahadi min rijalikum zaidi tabanga ko mutabani wa mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayu nebiranga yakiziza abantu okubiranga bagamba nti zaidi ibn Muhammad kuba wetugenda mbi afayo nabbi wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ulida Qasim yazalu mwana aitwa Qasim wa Abdullah no mwana aitwa ani budala min Khadija ngabana babalenza babiri abazala ye mama wa waiti wa Khadija radhiyallahu anha famatu sugaran abana babiri Qasim ni Abdullah bafabato wa warada Ibrahim nabinafu nizadi iliyo mulenzi aiti wa Ibrahim min Mariatul Qibutiyya wakufa mchala aiti wa mariatu al-qibuti umqibuti famatu aydan ridha'a bambi na Ibrahim yafa ngashari kumachi kumabira yonka yafira na yomuto hivi gambo vyali vinch Allah naleta wu insonga ayo kuyumiriza wu salatu l-kusuf ne khusufa masara ne gajja kulunaku Ibrahim rwafa muzukuru mutabani wa mubaka sallallahu alayhi wa sallama enjuba ya kuletia ya siki lizibwa haba ntunebaga amba nti uyafudde munene ilakulu lunaku nabi ya labibu wako nga kaba wakulu kusamachi amaziga wa sahaba niba mutukia ni waga ya Rasulallah watu gano kube michi emiranga tena ukaba mubaka wa Allah Ibrahim yamuluma nyo abinaso ka gorole nsobyere yali yogeddwa abantu nti ona afudde munene chovola benjube sikirizidwa naga nti ashamsu wal qamar min ayati llah enjuba no mwezi bubonero bwani bwa Allah teboyina gwe bubikanti afudde atete boyina gwe butegeza nti ayingira nsi tigwe bazadde olwalero kabejja nenjo besikirizidwa kati nagamba kunsonga yokaba kwe nagamba nti okaba mukabe newe walebichi emiranga nebiwobe eno kuyuze ngoye kwesiba bombo kwesiba kino ekigundi ekinyu olimusajja mukulu otambuza bigere nga tozisudde eri mwesiba ki ebirala ebbombo bakusibyemu ebbombo tuwulira nti n'omusajja wafiirwa mukyala we ayambala nika olowe yali ajambadde kawanike ku mukono bituufu kojja bambala nika bambala mbu nika sajja agenda okujoba tolera salaamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukidala simwandu naye nga mwagenda osalira ali munika yomukyala atiba muzimu omukyala wo nga yafudde oyambala nika kati ate n'omukyala ayambala ndawo yayo n'okusitula ekitanda kiwulidde n'okusitula ekitanda bakola n'emikolo emirala okuzizika akayinja mu bulinde insha allah kasobeera wali mukateni abeera wano namwandu wakabira naye nga yakuzisisa kati akayinja yakwasamiza akayinja n'akasa wansi w'olulimi mbuuza omushiriku aŋŋamba nti akayinja kateekebwawo singa oba olina by'okukulidde mu byapa mu kaadi nga toyagala omuzimu gwogere kuba emizimu egimu girinnyawo ku baana nti ekyapa akitwala kati omuteeka mbu akayinja ako teguddamu kukola ki kwasamya lulimi paka lwaziikibwa kati tunuulira omukyala gwolina ewaka talibikolako kwabana abakadde bajja bava mu byalo bamulamira ekyo wakoze kino wakoze kino wakoze ate jjukira abeera mu nnaku kale buli kye bamugamba akola buki akola bukozi mwesibe gundi basenga ne bajja mwesibe ebyayi mwesibe kino mwesibe n'akasiba mwesibe ebbombo jjamu engatto n'ebirala kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omutima gunakuwala amaaso ne gakulukusa amaki amaziga akamwa kaleeta bigambo byakutya Allah tekafulumya ddoboozi nti maama nnyabu Allah nkubye omugga ekigambo ekikafuwaza owulidde Allah era asalirawo nze nzinamukola ki ebigambo ebisibiki si bituufu akamwa kaleeta bigambo birimu kutya Allah wewali saburu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sondeka eddaani yogera ebyo Allah beyatuwa allazina idha asabathum musiba abo abebeera batuukiddwako obuzibu bwonna qaalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kyeboogera simiranga omukazi n'amala takaaba nammwe kennyini mugamba alaika yeyamusse alaika yeyamusse olaba takaabi mugumu alaika yeyamusse naye ng'ali ku sunna ye takubye emiranga baba baagalawo ekywacwana okuba emiranga obuukebuuke tugendeeyo ebutambaleeyo kibibi nga tuli mu super custom awo tutuuka empiji abantu boogera teryayo teri akaaba ng'abantu bali fi nga tulinga abatagenda nakuziika ne bwe twamala otuuka mu lujja abakazi baasumulula emiranga naye ng'abana abakazi nga balina amaziga enduulu zennyini sheikh paka muddiru woowe woowe neŋŋala yii naye obufere buno nga si bulungi tuvudde eri empigi waawo kaabasanda nga twogera bwe tunywa bwe tugira naye olwali otuuka emmotoka netuuka bweti mu lujja amaziga ne gakola ki ne gasumulukuka ebiwoowe si bituufu era ye babikubira nga naye wali obyagala obonerezebwa mukabbuli naawe wenyini wooli Allah akutuusaako ki azaabu tetukuba ebiwoobe eri abantu baffe bw'oba omwagaliza akalungi kakale nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafiirwa Ibrahim era nga nabbi abakyala babiri be bamuzaalira abaana Khadija yazaala abaana abalenzi babiri omuli Qasimu ne Abdullah bino tubireeta okumenyawo ekigambo kiri nti Zaidu yali mutabani wa nabbi Netugamba nabbi yaina abaana bameka nti musanvu. Ababiri abalenzi bazaalibwa Khadija. Ibrahimu nazaalibwa Mariyatu al-Qibtiyya. Abo baafa bato. Khadija nazaala abaana ab'obuwala bana. Omwali Zainabu, Ruqiyya, Ummu Kulthum ne Fatima. Tuliwamu. Naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam agenda okutuuka okufa ng'abaana abasinga bonna abaziise. Nga wasigadde watya? Fatima. Amugamba nti wenfiira ogenda kungoberera. Era tewayita bbanga ddene ne Fatima n'akola atya? Allahu tabaraka wa ta'ala naye n'abeera nga yamujjulula. شيخ يقول فهذا الآية فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعد أي آية بجلزي وبينكو كنالو بطلقان تتيري النبي أجين أخجي لفن مرى مبكى محمد صلى الله عليه وسلم وأما في السنة وبجلزي ويتلف مسنة النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يزير أجين يسين بي مبى النبي yenne aba yeeyisa olwaleero nabbi abeera mukafiiri era bw'agaana okwenenya ye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagambye nti yuqtar haddi qatilan akola atya attibwa okuvaayo ne yeeyita nabbi kuba ekyo twakirabako emirembe egyaliwo nga nabbi amaze okufa sallallahu alayhi wasallam sajja baavaayo ne beteekako obwannabbi omwali omusajja erayitibwa al aswadu anasiyu eyali asangibwa mu Yemeni ne musailamatu al kazzabu eyali asangibwa mu Yamama abo baalwanyisibwa era ne battibwa lwaki beeyise baani lwaki bweyise bannabbi rawahu imamu al bukhari wa imamu muslim wa tirimizi hadisi ntuufu kuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegesa natugamba nti nze nabbi wammwe fi nabiyin nze nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bannabbi bonna kamathiri rajuli ninga olaba kiringa ekifaananyi ky'omusajja bana daran azimbye omuzimbo faahsanaha faakmalaha nagulungiya era nagujjuliriza wataraka fiha mawdi'u wabula mu kuzimba ekisenge ky'abazimbye akirungiriza kikubye ne kalangi n'abaako ebbulooka lyatakwegamba n'alekawo akatuli mu muzimbo ogwo gwakoze atya gwazimbye nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti faja'ala nnaasu yatawaffauna bilbinaa'i abantu ne batandika okujja nga beetooloola omuzimbo ogwo wabula nga webasanga ekituli ono kyeyalekawo beewuunya ne bagamba nti law tamma mawdi'u tilka albina singa tilka albina singa omusajja ono eyazimba ekizimbo kino oba omuzimbe guno singa ne wano yakola atya yajjuzaawo kati omubaka ekifaananyi ekyakikuba n'agamba nti wa ana fi nabiyin mawdi'u tilka albinati nze mu bannabbi yenze ekituli ekyo ekyakola ki ekyasigala mu muzimbo amakulu we bakwata ebbulooka ne balesaawo nga bakola batya nga weggala nga tewali agamba nti ate nga kutulaba omuzimbo guliko ekituli amwe bitegedde nabbi bwatyo bwe yagamba nga kirimu obujulizi obukulaga nti bannabbi okutumibwakaawe bwe tutamanyi muwendo kiringa olaba omuzimbo omusajja gwazimbye n'aguyooyoota naye n'alekawa akatuli kati akatuli ako ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yazibikira obwannabbi bwe kubeera nga Allah yamutuma n'abeera nga fayiro ey'obwannabbi yaggalibwawo hadithi ya Anas bin Malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam isnadi sahih ala sharti almuslim mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna lisalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasulu ba'di wala nabiyyi baka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti bannabbi n'ababaka ebyo byakutukawo fala rasula ba'di teriyo nabbi mubaka agenda kujja yadde nabbi agenda kukola atya agenda okujja oluvannyuma lwange. Faqad akhbara Allah ta'ala fi kitabihi, Allah jalla fi wala yategeza mu Qur'an, wa rasulihi fi sunnati mutawatir, era n'omubaka n'ategeza mu ahadithi entuufu ddala ezitali mu matankane, annahu la nabiyi ya ba'dihi, tewaliyo nabbi agenda kujja luvannyuma lwe. Liya'lamu anna kullu man idda'a hadha fahuwa kadhabun afakin dajjarun dhallu mudhillu. Na yena abagambye nti nabbi tumuwe bitendo bino nti kadhabu kirimbira, afakin afaki kitegezaki Sheikh Abdul Razak? Afakin afakin kugamba obulimba nabujuza ebbanga. Allah akbar, kibaita afak sheikh atugambye ye muntu okulimba ng'obulimba bwe bujuza okuva ku dunia paka kuggulu. Afakin oyo aba yeyise nabbi. Dajjarun, dajjarun wallan mubilla, mubuze ate akola atya? Abuza. Bwe tugendako mu bigambo byaba ulama nyene zina hadisi nazuka tuzirabe, mubaka wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti يقامب في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يقامب مبقى صلى الله عليه وسلم فضلت علي الأنبياء بالست. الله ينسق الميقب النبي بنا نبي انتو بمكة نبي انتو مكاقة أذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمرر حديث أبي هريرة ومبكى وفي محمد صلى الله عليه وسلم يقامب الله يامبي بنتو مكاقة بياتا وبالنبي الله يموى جوامع الكلمة أو كلام يكون عن رزو يبي قامبو نغا يقريش قامبو چيمو نيينغا چينا مقول وقاقلا چي agawirako. Allah namuwa okubeeranga eminyago jiri halali jali okubeeranga abasiraamu bagikozesa alghanaim, kuba tugenda mu byafaayo nti mirembe egyakulembera tebakkirizibwanga kulya na kweyambisa minyago egifuniddwa mu ntalo. Bwe baamalanga olwana olutalo lwonna nga nabbi waawe abagamba nti buli omu akakunganye kaafunye okuva ku mukafiri, bababireeta ne babituuma awo oluvannyuma omuliro ne gujja ne gukola gutya? Ne gubyokya. Era walo hadithi kyojja okusanga nga waliwo nabbi omu eyagenda mu jihadi kulwana, kati bwe baamala olwana kuba yasaba bingi, yasaba Allah asibe enjuba eyo gyemulaba ereme kutambula, bamale olutalo ng'obudde tebunnakola ki? Tebunnazibe. Ekyo Allah n'akimukolera, enjuba neyeesiba nga tetambula. Ne bamawangula olutalo, bwe baamala owangula olutalo n'abalagira bakuŋŋaanye emiki ganaimu eminyago egyo egifuniddwa mu lutalo. Ne oba oyina mpiso, ne oba wasse abakafiri abiri, byonna bye wabajjeeko gorodi n'ekireesi ngoye twala tugende mmere biki, nga byonna bireetebwa ne bipangibwawo, Allah n'asindika omuliro ne gubyokya ne muddayo bayo mwazze. Eyalinga jihadi y'ebiseera ebyo. Era lumu nabbi oyo yagenda olaba omuliro tegwajja kwokya minyago egyo, nabagamba nti mummwe waliwo omukuusa ayina kyakukulidde, kyova laba Allah tasindise muki muliro aga buli omwali etenga lozi ankwate mungala ankwate mungala ankwate mungala ewabawe engalo ezalemera mu mukono gwani gwa nabbi oyo bwezalemera munabaga nti mwe mulete kyemwakukulidde ebaga ekituufu tulina omutwe gwa gurudi albaqara rasu albaqara omutwe guli gufaanana omutwe gwaki gwente naye nga olaba omutwe gwente naye nga gurudi yahe zibamu sente mumekezo omutwe gwente nga gurudi nga balina we bagukubya ekkava nebagala nedda nebaguleeta omutwe gwabwe ogwa gurudi ogufaanana ogwente nebagusa wali omuliro negujja negwokya emaali ekyo eminyago ekyo naye omutwe gwa gurudi kojja nalabye omusajja ku tikitooka oko ayina akuuma agenda asima asima bwati enjazi alondayo obuntu bwebuti butini webuti nabusengeja nabusengeja busirikitu webuti nagenda nabuteeka kaminzani ka gurudi webuti obukwata buti mungalo bbiri satu nagenda nafunamu sente zobukadde nga busatu bwebuti obwokwata busirikitu mungalo bwoti kati batya singa ofuna omutwe ogwa gurudi ani addamu okukulabako wano ofuna aba bodyguard siwekiri nga ebatugamba nti semateeka wa Uganda nti edde nnyo obanga n'emitwalo etaano wali waddembe okugenda ku poliisi ne bakuwa afandi akuwerekere ngaolina emitwalo emeka ngaolina ezzike afandi n'akuwerekera otuuke bulungi baleme okukubbako zzike eryo kati ensi ekyuka nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti ate nze eminyago Allah yagifuula halaali nga we bagifuna mu lutalo bagigabana era nga Allah n'omubaka we be bagaba mwe muva ekyafaayo kya Zulqu'ad Sira Tamimi oluvannyuma lw'olutalo oluyitibwa Ghazwat Hunaini nabbi yakasama eminyago nga waliwo abaali bakasiramuka jjukira Fathu Makka yaliwo abantu ne bayingira obusiraamu baki bangi kati okunyweza emitima gyabwe mu busiraamu nabbi n'akwata omusajja omu eyali ruasa eyali omukungu eri mubakafiri kati yasiraamu se obutamuswaza n'amuwa engamiya kikumi n'omulala n'amuwa kikumi n'omulala bano abaali balwana edda basahaba abasiramuka edda naga agugenda neemu agwe leero tofunye sajja n'agamba nti idiru ya muhammadi muhammadi byogabanyiza nedda tewenkanyiza kanyiza ebyo bikozeseza hawa nafsiyo Umar bin Khattab naga ya rasula llah nzikiriza akasajja kano nkajjeko ki ensingo kuba kanafuusa obunanfuusa obwenzikiriza kakafiiri era yafasi musiraamu Zulqu'ad Sira Tamimi bwati weyekandadda kumubaka omubaka nanyiiga nagamba nyinza ati obutenkanyankanyanga nze nabbi wani wa Allah buli kyonna kyenkola Allah yabakoza ati yabandagidde nabbi namugamba Umar omusajja muleke bano abantu bakasiramuka tebanategeera buki bwe banalaba ngotta akasajja bajaga Muhammad atta baki atta abasiraamu be nze nzizeeyo mu ddiini yange eyo baliyo n'okuttibwa kati nabbi yaweebwa eminyago okubeera nga giri halaali Allah kyatawa Umar mwezaayita Allah n'amufuulira ensi tahura wa masjidan Allah yamufuulira ensi yonna nga nnyonjo era nga mizikiti buli osanga osobola okukobeera ng'okola otya osaalirawo then n'ekyasembayo olw'obukufunzafunza n'agamba nti wa khutima binubuwati n'embeera nga nze yakomekerera mu bwaki mu bwannabbi nga teri agenda kujja nabbi mulala wabula omubaka nga tannafa yalekawo ekirango n'agamba nti la taqumu ssaa enkomero tegenda kuyimirirawo hatta yubasu dajjaluuna kazzaabuuna qaribun min salaasiina nkome tegenda kuyimirirawo okujja konga waliwo abagenda okujja baddaje ajira atenga balimba abagende yo makumi ameka asatu kulluhum yazamu annahu rasulullah ngabonna bagamba nti babaka kuveryani kuveri Allah tabaraka wa ta'ala Allah siyagamba nti wa man azlam ani asingo buliazamanya mimani iftara ala Allahi kadhiba ani asingo buliazamanya uyatemerera Allah alimbisani Allah au qala ubana agamba nti uhiya ilayhi nzisibwako bubaka walam yuha ilayhi shay nenga tewali obubaka bukola butya bumukako ani asingo buliazamanya singo uyatemerera Allah alimbisa Allah نعم بك محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أغنب أنت يسيبوك ببكة أنت ولي ببكة بكلابت بمكاكو قال ابن عثيمين بتوغين لكم بمغامب بيابا ماني ابن عثيمين رحمه الله يغنب أنت فمن زعم أنه نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر حلال دمه ومالي ينوم أنت أغنب أنت النبي oluvannyuma lw'okubeera nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye yasemba yolinaga nti nange ndi nabbi fahuwa kafiru abeera mukafiri halaalu dammuhu tukkirizibwa okuyiwa omusaayi gwe wa maali nemaali y'okubeera ng'etwalibwa walaisa min almusilimiina era tayitibwamu abo baki basiraamu qawlu almufid qala ibun taimiya rahimahu llah ibun taimiya yagamba jawabu sahih mushtabe echo yagamba mani da'a nubuwa omuntu singa yeyita nti nabbi fahuwa min akfaril kufari abeera mu bukaafu obukyasembyeyo okubeera obunene wa adhlama adh-dhalimin era abeera mu bali azamaanya ab'olulango qala ibun hazim adh-dhahiri omusajja ono rahimahu llah ibun hazim yagamba ittafaqu abamanyi bakyegattako أن الدين الإسلام كالدين نيوب السلام وهو الدين الذي لا دين له يدين يوكا تري الدين اندالا يو الله تبارك وتعالى ليسزاكو بالنبي بي سواه تري يوندالا وإنه ناسخ الجميع أديان وبسلام الله تبارك وتعالى ويسب واسانق له أما دين قلنا قبله أبالي وبسلام تبنى قلاتي ebon najja wa anna man khalafahu nomuntu yenna abayawukanye ku busiraamu mimman balagahu kafiran mukhradan finnaari abada oyo nno akimanye agenda kuyingira omuliro gwa Allah mukharadun finnaari abada agenda kugubeeramu olubeerera awatali gukolaki guvaamu maratibul ijimaa nabalala bamanyi omuli ibn bazi yalaga nti abahamadi abakafiri imamu nawawi ibn qudama fudayr ibn ayyab abdul qahir al baghdadi nabalala imamu qurtubi ibn kathiri nga bonna balaga nti omuntu singa avaayo nagamba nti nabbi tabeera muki aba amaze okubeera nga ava mu busiraamu obujulizi obwo tuleese obutono ojjamu ekigwa omusiraamu nvaamu ekibuzaabuza ku bahamadiya n'ekigambo kyabwe kyebatembeeta nti ahmadiya muslim community kujja ekigambo ekyo si kituufu bakyeyita ahmadiya muslim community era bw'oyita olwaleero ewandege yaawe ekipande weekiri opositi n'essabo lyabwawo opositi bw'obeera wano ku ssabo wali bw'otunula bwoti baateekawo ekipande ng'ebyabalokole ekiri kwegamba digitalized kiyitako nga balagwa abahamadiya ebizimbe emizikiti gyabwe ensaala yaabwe naye nga basembesa ekigambo nti ahmadiya muslim community akagambo muzirimu kasazeemu sibaki sibasiraamu lwaki sibasiraamu negwe bagoberera Allah n'omubaka bamukafuwaza ate n'abagoberedde naye akola atya avambuki avambusiraamu inshallah kansembeyo ekigambo kino basiramu tukume eddiini yaffe, tukome obusiraamu bwaffe. Ennaku eziyise emabega nga ogyeko bino ebyamawuledi, waliwo baganda baffe betwalabye bagenze wa pastomu ayitibwa Bugingo, yataddewo olunaku lwa kusabira abavuga booda, bannakivuga abavuga ki, abavuga booda. Mubitwala bye mwabaddemu n'abasiraamu abalina entalabuusi, era ne bagenda ne bawa obuki obujulizi, era nga bagamba nti pastor gwe ebigambo by'osomesa bituseye nseera ku mutima, era nze nsiiba nkuwuliriza. Allah yatuwa obusiraamu naye bingi ebitujja mbuki obusiraamu. Musiraamu tayingira ssabo, omusiraamu tayingira kanisa mmusabira. Era waliwo abakyala bakuba empawa nagala kakatya mu masheekhe, ono yagenze mu ssabo, nze nagenze wa pasita, musajja wa Katonda, ani omubi? Kufa ababiri bonna babi, bye bakoze bombi bibakafuwaza. Ekikolwa ekyo kya bukaafi, tosigaza buki siraamu. Kati baganda baffe abo bagenze wa Bugingo, amanyikiddwa nti si musiraamu kaafi, era nga mutwe mukulu mu kutendeeta n'okubuza abaddu ba Allahu tabaraka wa taala. Bwe batuseeyo omu yagenze n'enkoko nga gitutte gimuwa, teyakomyawo, n'agamba nina ebinnuma. Bugingo n'agamba ate ebikuluma olwaleero togenda kubisigaza, leeta amafuta. Namugamba fukamira, wanike emiki, wanike emikono. N'awanika emikono omusajja mu nkofiiri ey'ekiyuuni n'awanika ati emikono, ne bamufuyirako amafuta n'agemetta. Namugamba situka, buuka buukamu. N'abuukabuuka mu enduulu ne zivaayo, wolololololo wolololololo. Bw'ogendako mu kitabo ekyo mumanya ayitibwa Muhammad bin Abdul Wahhab min Nawaqid al Islam al Ashi, ensonga ekumi ezijja omuntu mubuki mu busiraamu, sheikh azisomesaako wano naye notannagituukako, ne mujjumbira eddarusu mujja kugituukako insha Allah. Sheikh yaleeta naga nti man lam yakfuru al mushrikina aw shakka fi kufurihim aw sahaha madhhibuhum kafara yenna takafuwa zaba shiriku abagatta kwani ku Allah, bali bali awo bagatta ku Allah mu mbeera eyo sinza Isa bwe basaba, tuliwamu bwe basinza Isa, bw'osinza nabbi obwo bushiriku, bw'osinza waliyo obwo buki bushiriku, bw'osinza entaana obwo bushiriku, bw'osinza ejjinja obwo buki bushiriku. Basaba Yesu, bawanjagira Yesu, bashiriku abawedde emirimu. Kati agamba nti yenna takafuwaza mushiriku oyo, nga gwemulabamu obulungi nga bano abasajja ababaddeeyo nga omushiriku oli bamulabamu obulungi, au shakka fi kufurihi oba n'owakanya mu bukaafu bwabwe ng'obuusabuusa, te musajja wa Katonda nammwe muleke, mumuyita mutya ekigambo ekyo ekinene? Au sahaha madhibu oba n'okakasa ensonga zaabwe zebeekolera, bakufukamizza, bakusiize bye bayita amafuta, ogeesiize, obuusebuuse, bamugaye buukabuuka nga bwe tukola ki, bwe tubuukabuuka, yabuuzawo obujulizi, kikyakuluma? Mpulira mpulira ntereddemu, tekikyakola ki, tekikyannuma. Bigambo byandisinzeeko awo, naye baganda baffe abo obubaka bwe batuukeko baddemu baleete shahada empya, shahada empya. Ibn Baz rahimahullah yabuuzibwa nti omusajja ayingidde kanisa gye basabira Yesu n'ebifaananyi naki naki, naye nayeetaba mu misa, alamulwa atya? Wallahi sheikh n'alaga nti ekyo ekikolwa kya buki, kya bukafiiri, kikolwa kya bukafiiri. Naye sheikh n'abeera waadhih, naga nti okuggyako oli ayinza oyingirayo gamba nga ribaruri urubu waze gamba nga inkuba nge kozechi inkuba itonye katino sange shigone wedga makau echo chiri mumbira ya baruri toina buchi toina buzivu oba lidda'awatu ila Allah oba no ingira yoko wolachi kubako wola badderi yani kubako wola badderi Allah na yomti oyingi deyo omuwana kibwa singa nze bigambo byo binsensera era boyogera nze sidambu lipologola mujoko lanjiwuliriza era ekindese kuwabo julizi otubulude tulinze sawa eyokusabira ababoda ekyo kikolwa kyabuki kyabukafi saba Allah tabarak wa taala tunyweleze ddiini kuba ogenda yo ogusooka ogwokubiri ogwokusatu olangirira oba nkafu wadde obusiraamu mbukoze ki buvuddemu wabarakallahu fiikum wa nafaa bikum wa kathara Allah min amsalikum wafaka Allahu aljamia lima yuhibuhu wa rida walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.